Yeah. Mic check 1 2 toka Sinza Star. Kabla sijaanza sema sui lini kupe buzz. Watu wote mkono yule mswakita anawarusha muda huu na kuwapa ra. Yo check hili biti lina mizuka. Awezi kaa kwenye kiti men ebwana da. Yu ya snare nata kiki mina vyotamba. Wanakubali mashabiki wa hisana. Na wapo yumbe na kisha na wapa flavor. Washatabua kwamba mchezo na uweza. Sifa nani na yeyote kama on flow. Nimesha shika usukani kwenye hardcore. Kinaki ref mini gangster ni hustler. Maricho status and the wrong king ni bachelor. Wanna be my queen, I don't get to lie. Twende wote home nimesha chosho na usela. Come on.
Microphone check. Mama microphone check. 1 2 1 2. Microphone check. Mama microphone check.
Sije moka kwenye beat.
Microphone check. Mama microphone check. 1 2 1 2. Microphone check. Mama microphone check.
Sije moka kwenye beat.
Hey yo, napigiza pande zote mbili bado mimi nakutesa. Na nesa nesa, bado mina kutesa. Ukivuruga vuruga pande zote, bado mina kukwepa. Na nesa nesa, bado mina kutesa. Mlala hoi na lala hai. Marapa wa radio wacheni kutulagai. Mambo pam, bigidi bigidi pam pam. Chifraka, na chapa rapa sinotani kama Chris Tucker. Ha, mini Wu-Tang kune game. Little man, uki complain, damn. Mama lisema ni kule ugali. Na kule ni mbali, na zile ni shari. Ndo vile mimkali, wakelesha mwenge. Sinza, utanambia nini mchimba chum. Vinza, nachukua crown na kuacha na fame yako. Mindo yule rap upendi kumuona kwa game yako.
Microphone check. Mama microphone check. 1 2 1 2. Microphone check. Mama microphone check.
Sije moka kwenye beat.
Microphone check. Mama microphone check. 1 2 1 2. Microphone check. Mama microphone check.
Sije moka kwenye beat yo.
Boom bap rap kwenye beat na jidai. Hey new school, hiri old school vibe. Like ODB, shimmy yeah, shimmy ya. Natamba na besela mambo yi mambo wa. One for the money, two for the show. Amanu kwa wanangu wa a great career call. Bado na sababisha, and I won't stop. Like BCC, home of original gang clap. Mimi katika mic sina mchecheto. All my nigga from the sewer, I know you feel me flow. Hapa mwenge hapa sinza, zaida mansuli. Bado tunakandamiza, kwaito zima. Niger zima, cheza bali na kasheshe. Hu mziki wa kalapina. Kukuruka kada zako wewe, zita kuponza. Wachewe, 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 wachewe.
Microphone check. Mama microphone check. 1 2 1 2.
Yeah.
Microphone
yeah.
Check.
Bunch of records.
Mama microphone check.
Too bad.
When hip hop was hip hop.
You know what it check. Is. 1 2 1 2.
Old school vibe. 1 2.
Mama microphone check.
Sing your mocha for your bitch.
Woo 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 woo.